Swala la uzazi na malezi ni mojawapo ya majukumu muhimu maishani kutekelezwa, kwani huchangia kwa asilimia kubwa sio tu kuunda mstakabali wa watoto bali pia muundo wa jamii kwa ujumla. Wanasema tabia ni ngozi na ulezi huchangia katika tabia za mtu za baadaye maishani. Ili kuelewa swala hili kwa kindani, mwenzangu Tabitha Njambi alizungumza na mtaalamu wa masuala ya kifamilia na vilevile mwanasaikolojia Bi Catherine Njuki. Hebu sikiliza.
Ningependa kukukaribisha officially uweze kuwa part of this conversation ya siku ya leo, na tunazungumza kuhusu sisi sote, manake wewe kama si mzazi, wewe ni mlezi. So mazungumzo yetu ya siku ya leo tutakuwa tunaangazia ni jinsi gani tabia zako, mienendo yako kama mzazi, kama mlezi, zinaweza zikamwathiri mtoto wako. Sawa sawa. So studioni niko na mgeni, nataka nimpe nafasi. Karibu sana.
Asante. So msikilizaji, habari zenu, na wasalimia sana. Kwa majina ni Bi Catherine, mshauri wa masuala ya kijamii, mfanyakazi wa Ruben Center, mzazi, mwalimu na vitu mingi.
Alright, now siku ya leo tunaongea kuhusu mada ambayo ni sugu, naweza sema hivyo, manake wakati mwingine kama wazazi kuna tabia ambazo tunakuwa nazo, mienendo ambayo our behaviors tunafanya tu tufanye bila kujua kwamba ina affect watoto. Yes, so when we are talking about this, ni vipi ambavyo tabia zangu kama mzazi zinaweza zikamwathiri mtoto wangu?
Acha ni some statement yenye naambiaga watu nikifundisha parenting.
Naam.
Kama mtu anaandika note anaandika. Inasema hivi.
Yes.
The greatest challenge in families. Shida kubwa kwa familia.
Naam.
Siku hizi.
Si
eti watoto wanajua so much.
Naam.
Instead ni wazazi wanajua too little.
Okay. Kwa hivyo sisi kama wazazi tunajua machache
sana kompia na kenye watoto wanajua.
Ndio
maana tunawaita watoto wa siku hii. Lakini wewe kwa watoto wa siku hizi, na wewe ni mzazi wa lini?
Sisi ni wazazi wa
analog. Wewe ni wazazi wa lini? Because kama ni mtoto wa siku hizi,
naam,
basi na mtoto na mzazi ni mzazi wa lini wa siku hizi.
Mm-hmm.
Kwa hivyo lazima wote tuende
sambamba.
Kama mtoto anajua sana na wewe ujue sana,
itabidi sasa ujaribu kujua, ujaze hilo pengo, mkwe level moja.
Mkwe level moja. Lakini sisi, hatu, we don't care. Na hatutaki kujua, na tumekaa complacency. Na sana sana, watu wenye nitaingilia sana na msamehe,
yes,
ni watu wenye tumesoma, na watu wenye tunaendaga kanisa sana, haleluya. Kwa sababu tunamwachia Mungu atufanyie kazi. Hiyo ingine tunamwachia mwalimu.
Naam.
Yeah.
Kwa
sababu kuna ile kitu una place God atasaidia akiwa wapi. Unaona? Unated ku displace nini? Ku displace responsibility. Sasa kuna challenges zenye zinafanya parenting ikue na ugumu. Na nataka kila mtu yote ananisikiliza.
Yes.
Arudi back to 10 years. Sasa wewe rudi back 10 years. Tunaongelea huyu mtoto wa 10 years.
Yes.
Mwenye ni wewe saa hizi. Tusije tukaona tu wenye tunako nao.
Rudi
nyuma. Jiulize, ni karakta gani ya baba yako na mama yako yenye haukupenda kabisa na hungewaambia? Hiyo yenye ulikuwa unachukia kabisa na hukuambia ndio unafanya sahi.
Okay. Kivipi?
Kwa sababu uliternalize kushout. Uliternalize kumwambia mtoto nyamaza. Ama nyama hata umalizi. Your father
nyamaza.
Was doing the same thing. Your mother. Kwa sababu hiyo kitu ilikuudhi. Kwa sababu hatupatagi muda wa kufanya evaluation. Mimi nashangaaga sana. Tunaendaga bank kuangalia bank statement. Ukikuta tu 200 haingiani.
Lazima uwe.
Unaleta drama.
Of course.
Lakini kwa wapi? Nyumba. Ushaka ukaevaluate na watoto wako. Ni nini uonani nisikuagi poa? Mami unajua vile, mami unajua vile, kwanza wewe unapika makelele ukiingia tu kwa nyumba, kitu ya kwanza unaona vile hatujaosha.
Anaona makosa yani.
Hatuchukua feedback kutoka kwa watoto. So hiyo unaikare forward. Kitu ingine yenye ina affect watoto, mm-hmm. it is lack of home culture. Mm-hmm. Nyumba yako haina culture. Mhm. Kijiko inaweza kuwekwa mahali inaweza kuwekwa.
Okay.
Na ndio maana sasa hivi wewe mm-hmm. mtoto wa miaka 10 uliona babako akirusha socks. Hata wewe saa hizi unarusha tu.
Yeah.
Uh-huh. Mama yako hakuwa anapanga bedroom na hiyo kanyumba yenu. Hata wewe siku hizi hupangi. Mhm. Hakukuwa na table manners ya kwamba mkikula mtu anaongea na machakula. Mhm. Hakuna mpangilio, hakuna culture ati nikikuja kwako, mm-hmm. kuna kitu ninaona, kuna kitu special in this house.
Yes.
Hakuna hata kitu ya zimamba, hii kikombe ni ya baba.
Uh-huh.
It's a culture for some houses.
Umeenda mbali.
Si lazima ukue kama kwenye, hii kiti ni ya daddy.
Kiti ndio nasisitiza sana.
Hii kiti ni ya mami. Kitu, kuna kacha.
Yeah.
Kwa nyumba mpangilio, yetu, mgeni yes. akikuja, tunampatiaga maji.
Yes.
Ndio tuanze kumpikia chai.
Chai, ehe.
Hiyo ni kacha.
Mm-hmm.
Mgeni akiingia kwetu, tunamuulizaga, unakunywaga sukari? Mm-hmm. Wengine wanaletoa chai, hawataki kujua uko diabetic, unaletoa tu hapo pa.
Mm-hmm.
Kwa sababu hakuna kacha.
Okay.
Inategemea.
Mm-hmm.
Labda ulitoka kwa too strict ama too reluctant parent.
Ama controlling. Yes.
Hakuna kitu kibaya kama wakati mtoto anafanya, analearn toileting.
Mm-hmm, mm-hmm.
It is the most crucial thing mm-hmm. in a child's life.
Okay.
Most.
Uh-huh.
Lakini hiyo ndio wakati tunatumia kushame watoto.
Mm-hmm.
Umeenda na mtoto kanisa, wakati mahubiri imewaka, mtoto anajisusulia, unamfinya. Unamfinya amefanya makosa gani? It is a biological nature. Uh-huh. Na within age yake, ikikuja ito?
Inatoka, ni kawaida, yes.
Ni wewe uko na shida, uh-huh. hauku mpanga vizu,
uh-huh.
vizuri.
Yes.
Ama ni wewe hauku jipatia break ya kwamba, for 2 years, uh-huh. nitakuwa parent wa kule nyuma na kutoka inje. Depending yes. na vile mtoto wako wako.
Nam.
Unasa kushemu mtoto. Uh-huh. Mtoto anasa kufungia mkojo.
Yeah.
Anytime mtoto anaanza kufungia mkojo, you are introducing something we call selfishness na kufungia.
Mm-hmm.
So today mzazi Tabe mm-hmm. saa hizi mm-hmm. she is very mean.
Mm-hmm.
Because when she was doing toileting at 4 years, 3 years,
yes.
she was ashamed.
Mm-hmm.
Akaanza kushika.
Mm-hmm.
Siwezi kueleza zaidi sababu hii si training.
Kujishika, kujifungia.
Kuna wenye toileting yenye ni lax. Mm-hmm. Anaweza susu
anywhere.
Kila mahali.
Uh-huh. Bedroom anywhere.
Anywhere because hakuna order.
Uh-huh.
Audio watu at this time wewe mwenyewe you yes. are a very careless person.
Uh-huh.
You have no order.
Okay.
Na ndio ulisikiaga sometimes watu wakisema watoto wa walimu mm-hmm. walikuwa special.
Kuna vile walikuwa.
Teachers they used to have toileting that was orderly. Mm-hmm. They grow up order.
Mm-hmm.
Si jificha na hapo.
Mm-hmm.
And we normally take it very easy.
Yes.
Toileting is very important. Na ina affect.
Si mama ni mwa mlango.
Yenye ikuwa affect sa hizo. Dio sa hizi.
Uh-huh.
It is making you the way you are.
Okay.
Kusabu staki kuongea kuhusu wa watoto tuko nao.
Mm-hmm.
Nataka nionge na wewe ukuwa mtoto.
No.
Kenye kilikusumbua that time.
Uh-huh.
Dio ujue kenye makosa yonye unafa.
Na kenye sasa napitisha kwa watoto wangu.
Unapitisha kwa watoto wangu.
Maybe.
Mm-hmm. It is parenting, yeah. It is intergenerational, it is passed on, it's a baton.
Aha.
It is a baton.
Uh-huh.
But you cannot just parent from there.
Uh-huh.
Kuna kitu uliingia uliona.
Uh-huh.
Kuna kitu ingine ya busy parent.
Uh-huh.
An absent parent.
Before tutuende hapo Catherine,
uh-huh.
could it be, hii ndio sababu unapata Tabi kama basi alichukua hizo tabia kwa wazazi wake.
Uh-huh.
Until now, she's a grown up. Ningumu kumbadilisha. Ameshikilia hivyo.
Ningumu kwa sababu, in parenting tunasemaga monkey see, monkey do.
Uh-huh.
Kenya uriona,
uh-huh.
kuna uwezekano utafanya duplicate photocopy.
Uh-huh.
Colored and nice report.
Okay.
Bila kubadilisha.
Aya,
Unless ukue wewe ni msomi,
uh-huh.
uanza kusoma.
Naamu.
Uanza kusikiliza kwa watu wanaongea,
mm-hmm.
uanza kukaa ujue yake analysis.
Naam.
Na diyo nimesema unaendaga kwa bank kuangalia bank statement. Umesha kaa ukaona kwa kweli hii parenting niko nayo ni upuzi tupu. I am damaging my own kids. Yes. Kuna mahali nitafika, sijafika hapo. Nasema tu the things zenye ziliingia kwako. You came from rebellious parents. Mama yako na baba yako walikuwa wanaanza wakianza kutukanana. Wanaanza na wild animals, body parts na everything. Hakuna kitu hawezi. So wewe kuita mtoto jina kubwa
si ngumu.
Si gumu.
Inatoka tu yani na hakuna
na
shida.
Mama unasikia katoto kanasema unasema ha.
Nini hiyo?
Nini imetoka wapi? Kwa sababu ana copy. So wewe mwenyewe uanze ujiambia by the way na baba yetu akikunya mbili tatu alikuwa anasemaga hivi na hivi. Mama yangu akikasirika alikuwa na chiazi achilia. Ni aspect gani niko nayo nianze kubadilisha saa hizi ndio watoto wangu wasifanye nini? Wasi inherit. Because usifikirie kwamba tunasemaga inheriting mashamba. You inherit character and the spirit and the nature of you.
Okay.
Na ndio maana kuna possibility character yangu saa hizi. Kuna mahali nafanyana na shosho. Mwenye aliendaga kwa baba kitambo. There is something
you inherit.
You inherit.
Yes.
Sisi tunaonaga inheritance ni
mali.
No. It is character.
Okay.
Because it is within you and it is recorded. So then unakuta if you came from a conflict within a family, utajikuta unakaa tu. Hata mimi nimelelewa bila baba, hata wewe ukienda unaweza kuelewa wako. Inatokaga tu.
Yeah. Kwa sababu si saa hizo.
Si saa hizo. Oh, because the pain of that separation it register.
Yeah.
So sasa hivi mkiweza kusubwana na bibi yako na mwambia by the way, hata mimi nilelewa bila mzazi. Kwa hivyo hata wewe ukienda, enda ukalee peke yako. Mustra ikira da hata hajamaanisha Kenya mesema.
Ni kitu imekuwa.
Ni kitu hiyo pain ndio inatoka. Ndio maana ukienda then anakuja kukutafuta kumwambia I'm sorry.
Eh, nimefanya.
Inaweza kuwa si fake. Hasemi sorry fake. It is those conflict ziri register.
Naam.
Na ndio maana una behave the way you are behaving.
Okay.
Then kwa nyumba hatunaga proper communication method. Hakuna amu communicate kwa nyumba. Ini unaweza unaongeleshwa na bwana yako na kwa sababu umekasirika haujibu. Watoto wanajua unaweza kuongeleshwa ukiwa umenyamaza na ni sawa.
Ehe.
Kwa sababu umenuna. Ama nimenuna.
But they say silence is also an answer.
Yes, it is an answer, but what are you communicating kwa hawa watoto?
What are they learning?
Nataka kukwambia somebody, sitaki kumtaja, nilikuwa na deal na counseling yao wawili. One time walikuja wakapigana na bwana yake. Na katotoka kao saa hizi kako 2 years and a half.
Okay.
Na kalikuwa katotoka dogo kakunyonya hivo.
Aliniambia
akiingia kwa nyumba a shout. Na labda wanacheka tu na bwana yake akae anasema immediately, "Mami daddy."
Okay. Like kama anataka kuwatenganisha, anafikiria wanapigana pengine.
Alikuja because she realized it can affect.
Oh my.
That hata wakicheka kikitu kikae tu anasema mami daddy.
Oh my.
Na atakimbia kwa mami akaguza mdomo na kupiga kwa daddy amfunge mdomo.
Okay.
It got into that baby because walikasirikana. Mama akaza
wakasahau hata mtoto wa kwapo.
Kupigana. So that dramatic thing. Yes.
Okay.
So communication yao. Na ndio maana wazazi part of wazazi wa zamani, part of them, si wote. Walikuwa kikongana, walikuwa natoka kwa nyumba, wanaogea na huko nje. Siku hizi, we did it there and there.
Na hakuna kungoja.
Hakuna kungoja.
Hakuna
when
time.
It is hot.
Hakuna time.
It is. Hakuna time. <Yamani. laughs> Then also nyumba zetu. Ni dogo. Hakuna pakoda kujificha. Because sasa kama munakaa kwa fourth floor, mutatatamuka muende third floor, muende wapi.
Na unajoti, pia Catherine, utapata. Kitambo, baba na mama wataenda waongee, unajua saizi waongee lugha zao. Saizi Kiswahili ndio inatumika. Lugha ambayo mtoto anasikia.
By the way,
anasikia.
Yeah. Anasikia. And then unakuta parents wana lack exposure. Exposure. Kwa sababu tulikuwa ni watu wa TikTok, wa X, wa wherever, wa WhatsApp,
Instagram.
The phone it replaces learning.
Okay.
Because hata kama nachukua simu yangu nafanya online class, ninafanya masters.
Eh.
Mtoto hayuko kwenye yo masters. Unaona?
Yes, na haelewi.
Na haelewi. So, mtoto anakuja tu anakuuliza, jana niliulizwa about angles. Kuna angles sijaisikia tangu nizalie. Ilikuwa sijui obstute angle. Sijaisikia kitu kama hiyo, nikisoma mimi.
Yes.
So, mtoto amekuja ameniuliza. Imagine na jimu mtoto sijui. Iyo ni nini?
Aha.
Na uko na simu,
uko na simu, unaweza Google uangalie hiyo ni gani.
Unakuja hapo unajifanya you are the headmaster. Oh, ndio hii. Na hata kama unamuonyesha ujui, you make it in a fun.
Yeah.
Kuna wazazi wengi. Mtoto akikuuliza swali, unamwambia ah, sijui, enda uliza babako. So daddy is a dictionary, you are the foolish one. Mama Sufuria.
Umeshamuonyesha hivyo.
And the vice versa.
Okay.
The father naye ako busy na hardware zake. Enda uliza mama yako. Yeye alienda shule, mimi kazi yangu ni ya ni ya whatever. You should never show your child you are foolish. Never ever. Muonyeshe ya kwamba hata kama nilifika grade 2.
Yes.
Ninajaribu sana tukue at par. Because it is affecting the kids. Sawa?
Yes.
So there are some type of parents wenye huwa wana damage watoto sana. Nao diyo nataka niongea kwa haraka haraka. Kitu ya kwanza ni parent mwenye tunaitaga approval seeking parent.
Approval seeking.
Ana seek approval from the children. Yani paka watoto wanaona you are not sure of yourself.
Okay.
Number two, unataka mtoto wako a perform diyo public ijue ni mimi.
Okay, let's see the approval one. Kwa mfano vipi?
One thing. Approval seeking parents, ya kwanza, which is wrong. Ni mtoto wako, na diyo nimejaza watoto Facebook. Mtoto amepita tu grade 2. Anafanya graduation.
PP2. Ana graduate.
Chua! Kwa Facebook, to show people the way mtoto wako alikuwa amegraduate.
Hata tumeenda mbali sana, akijoin playgroup, kakona miaka tatu.
So, unataka mtoto afanye vitu kwa public, so that you are approved by others.
Okay.
Kuna approval ya pili, you want kupenda huu mtoto unamletea chocolates without consulting the father or the or tuseme the mother. Kube mtoto ameambiwa ako na meno mbaya asikule vitu za sukari.
Yes.
So na wewe unamletea to prove that you are a good parent, kube you are damaging the health.
Okay.
Hizo ni approve mara ngapi?
Mbili.
Mara mbili. Yes. And parents are doing
imeleweka
that.
Why?
They don't have a common communication.
Mhm.
Tumesema punishment yetu usipofanya homework, no cartoon. Na wao unakuja unaweka TV on twa. Tom and Jerry.
Sasa hiyo ni kama muna compete nyinyi wawili.
You also have another second parent. Hata haraka time is so
yes,
bad.
Yes.
Controlling parent.
Ah bas. Now sasa ndio wingi. Your group.
You control watoto wako kiasi kwamba ni kama uko na remote. Hata mtoto akimwambia mimi naenda kucheza na fulani. You're supposed to do research. Mtoto asipoenda, especially watu wenye wako wanaishi kwao, ni wabaya sana. Mtoto anakaa kama slave. You control too much. Yo kwamba huwezi upatie mtoto an opening ya kwamba mtoto anaweza kujifanyia kitu.
Yes.
Kama uko na house girl, you control them that they cannot cook. They're just there like my eye.
Kama hujasema.
You get that? Kuna wengine wanaitagwa appreciation seeking parent. Hey, mzazi anapenda kuambiwa asanti. Anapenda kuambiwa asanti. Even for paying school fees. Which is a right for a child.
That the responsibility yake pia. Yes.
And of which it is good for a child to say thank you. But let it come in a way that umemfundisha to appreciate.
Yeah, si ile like anafanya kwa sababu you've demanded.
Yes. Yani, the the people who work so hard and you keep telling children, you know, naendaga natokaga mapema sana kwa sababu yenu. Mm-hmm. Ninapigwa na baridi nikiendesha pikipiki sababu yenu. Mm-hmm. Ninatembea na raba chuo sababu yenu. Mm-hmm. Ninafanya nini sababu yenu? Mimi ningekuwa mtoto niwezi kukuuliza, nilikutuma unizae.
Hapo ndo tunaelekea. Mm-hmm. The kind of children tunalea saa hii.
What you do, you bring resentment to our watoto.
Yeah.
Wakati watalea, itakuwa tu the same.
Yeah. Manake sasa wanapitisha.
Ya wanapitisha.
Mm-hmm.
You resent.
Mm-hmm.
Never ever tell your child you are struggling because of them. Never.
Okay.
Kwa sababu hawakukuuliza.
Mm-hmm.
Ilikuwa kwa hiari yako ama kwa bahati baya.
Mm-hmm.
Ama for whatever reason.
Mm-hmm.
Kwa mtoto aliku
alikuja
especially kama unalea mtoto by bahati baya wazazi wake hawako.
Yeah.
Mm-hmm. Please, mm-hmm. An orphan, a yeah. semi-orphan,
mm-hmm.
mwenye mama yake is bedridden,
yeah.
sasa hivi ndio unamlea. Never remind them.
Mm-hmm.
No.
Mm-hmm.
Hapo ndio unakuta watoto wameanza kucommit suicide.
Yeah.
Because anaona si mimi nimebeba basi ni mzigo.
Mm.
Si basi ni kufe, ni
chokora pia.
Anatoka anaenda kuwa chokora. Because already umeshamuonyesha yeye ni mzigo.
Yeah.
A child is supposed to be joy regardless. Mm-hmm. Kama mtakunywa uji, kunyweni wote mkicheka.
Naam.
Lakini never remind a child,
mm-hmm.
I'm hard work, I'm working for you.
Yeah.
No. Uo mtoto ulimleta kwako. Tell someone else age mate, lakini mm-hmm. si mtoto.
Mm-hmm.
The fixed parent, that's mm-hmm. another thing.
Yes.
Yeah.
Mm-hmm.
Our watoto ni wenye parents who want to make it easy for a child.
Mm-hmm.
I'm a parent who have got no boundaries. Or parent, when they will do anything, mm-hmm. even to bribe, ndio mtoto wake atoke akiwa KCP number 2
okay.
in the country. Fixed parent.
Uh-huh.
Yes. They will do anything.
Mm-hmm.
Because this shule unasikia kwa na leakage.
Yes.
It is not that mtoto alienda akajirikia wapi.
Of course not.
To get a paper is a lot of money. Oh.
Uh-huh.
You are a fixed parent.
Uh-huh.
And a fixed headmaster.
Uh-huh.
And a fixed whomever.
Uh-huh.
You do. Because you won't, you know, you won't allow children to make mistakes.
Uh-huh.
How do you akitwa shule? They uh-huh. defend.
Yes.
They defend.
Mtoto wangu hizi kuwa amefanya hivyo.
Kuna wakati ni, kuna shule I am a counselor. Uh-huh. Unfortunately my child is there.
Uh-huh.
Nikaitwa akiwa na mistake.
Uh-huh.
Gross mistake.
Uh-huh.
Nilipoenda pale nimwambia mwalimu, now tell me, where do I stand?
Uh-huh.
Because this is my child.
As a counselor na or kwe, as the parent?
Ukwe,
yes, yes. Ukwe.
Uh-huh. I said, what you do? Give me this child in pereke counseling. Aende akafanywa counseling na mtu mwingine.
Uh-huh.
And please advise the other kids involved
uh-huh.
to do the same. And this time around, I will not do it because I'm also in the
uh-huh.
in the fix.
Yes.
I did not fix it
uh-huh.
by showing themselves, no, it is not my child, my child. No, she had done it.
Uh-huh.
Na sikuenda pale nikamchapa kichapo kingine ya nyoka.
Okay.
Because I analyzed, I told them, this is a girl getting to adolescent.
Mm-hmm.
So hii kiburi wako nayo and this kind of a thing.
Mm-hmm.
So later on I talked to the parent, to the teachers, wakambia mm-hmm. by the way, after sister to re-exaggerate a very small thing.
Mm-hmm.
But it was a mistake in the school.
Yeah.
Ata kama development or whatever it had happened.
Mm-hmm.
It was part of tusichana kukunja na goza shule.
Uh-huh.
They want to feel nice. Anachipaka to cute eggs.
Yes.
And nini. Because uh-huh. it is closing day.
Yes.
For them, they wanted to be beautiful.
Mm-hmm.
But it is a gross mistake.
Shule. Mm-hmm.
You get that?
Yes.
So, kuna incomplete parent.
Mm-hmm. mm-hmm.
The parents who feel incomplete. Wakati ulikuwa na lea mtoto, ulikuwa raha zako, ukamwachilia,
yeah.
you are drinking, you are doing what, nini.
Mm-hmm.
So what you do, ukapatia mtoto shushu.
Okay.
Akulele mtoto.
Uh-huh.
So the child cannot make proper decision. Because a child brought up by a grandmother,
mm-hmm.
akona tendency of... A shushu is never too strict.
Of
unless
course.
Anataka ku haribu. You know there are some shushu.
Yeah, yeah, yeah.
So
yeah.
they're brought up like a kamayani.
Wana wako pampered.
Yeah, pampered.
Uh-huh.
When they grow up,
uh-huh.
they cannot say no.
Okay.
Because shushu ambiagu ino.
Uh-huh.
You know that?
Yes.
Shushu ambiagu ino.
Mm-hmm.
Na shushu hadaganyagui.
Mm-hmm.
Lakini shushu ambiagu ukwe?
Ukweli.
Ukweli.
Uh-huh.
Because hata nyita haraka. Lakini mami... Anabiagwa no
mm-hmm.
na anadaganyagwa life.
Uwe.
Sijakula sukari na bado yuko wa.
Na yanayona.
Because the parents wana, they feel ako karibu na mimi tunaestatuka.
Yeah, yeah.
So you, kuna watu at this age, they cannot say a no. They can't make decisions.
Okay.
Because they lived with an incomplete parenthood. It was not complete. Yeah. Na diyo mana, unless someone ni bahati baya, amefariki, that the grandmother must come in.
Yes.
The aunties wenye wamebaki come in that child's life.
Yes.
So that they have someone else wenye nakaa amechanuka kama mama yao. Because shushu ni shushu.
Mother figure.
Mother figure.
Yes.
Na unajua mama ni wakuchezewa, mama ni wakudanganywa, mama ni wakuibiwa kidogo. Because hata saizi nikiacha tenebob, si ikutagi.
Imedisappear.
Imedisappear. Mama anafanyisha watu vitu tu ajabu ajabu.
That's
it is part of ni
mama.
Growing. Lakini sasa ukimpereka kwa shushu, even listening ya mom iko very low ya shosho.
Kuna vitu mingi ata miss out on.
Kuna vitu mingi ata miss. Na dimana sasa hivi unasema huyu mtu ana behavior aje. So wakati wewe ulikuwa ukianza kulea watoto wako, utawalea kama nani?
Kama vile ulielewa na shosho. Whatever the shosho was doing, hiyo ndo utaleta.
Kama grandmother.
Yes.
I am journeying with a very senior person. Na nilimuambia live life. What is affecting you? You are brought up by your grandfather. Na dimana most of the time una quote my grandmother, my grandfather, my grandfather. Misema, misema hile ya kikuyu deep, deep. So wakona disconnect na the daughter. Because aninyambia, fathia na kaka tu kama kuka. Unataka kumchanua hachanuki. Kupa the daughter gana ike university.
Okay. Wow.
Unaona. Those are the thing. And then we have the last one, the guilt parent.
Okay.
Ulikunywa, ulienda Saudi Arabia, na semi Saudi Arabia ni kubaya, ukaacha mtoto, alafu kakuja, ukakuta vitu zako zilitumiwa vibaya, you had opportunities, you lost. So by the time mtoto wako anakuja teenager, you are guilt. You are, so what you do, you are fixed. Utakuwa kama Morris, fix it. Unataka kufanya kitu chote, mtu utakitisha anything, unataka kumbaya. You want to become goodest, not even better, goodest parent ever. Unakuja ku make up, but you are making up na mtu mwenye kujua utaanzia wapi.
Naam, kwa sababu haumjui, hauelewi,
haumuelewi, kwa sababu wakati alikuwa anakuhitaji, you wasted yourself.
Sijasema
distance kwa sababu ya job. Nasema you deliberately ama mistakenly uli you wasted. Because kuna wali waliingia kwenye alcoholic.
Yes.
Ilianza tu as a joke. Ilianza tu as a joke.
Kumbe ikaharibu kila kitu. Yes.
Akakuwa addicted. So right now, things are bad. Lakini ameenda rehab. Ameongereshwa na somebody. Amebadilika.
Lakini nayo time imesonga.
Time imesonga.
No.
Such a person. Tafuta counselor mwenye ako karibu na wewe haraka sana. Akuonyeshe kenye unafanya, which could be damaging you.
Yes.
Lakini kwako, wewe unaona unajaribu.
Iko sawa, umengangana.
Kube, you are making it worse. Sawa.
Yes.
How do you do? How do you live positively with your child?
Yes.
Regulate your own emotions. Tabi umekasirishwa kutoka job, umeenda umetukanwa na makanga. What you are expecting is not happening.
Uko na stress za baba yao.
Ni baba yao.
Zote umebeba.
Admit I am vulnerable.
Yes.
Admit you are vulnerable.
Yes.
So what you do? If your children are not of age, kuambia nimeharasiwa na mdosu wangu.
Kuketi nao chini waeleze na waelewe. Yes.
Waelewe. Just have someone you can vent out. As long as you don't talk about your own secret, vent out your, admit you are vulnerable.
Yeah.
Tabitha, you know me na kuambia ka, nimekasirika. Yeah, I said. Sita kuambia details.
Yes, but you're letting it out.
I'm letting it out.
Kuisema ume admit.
Yeah.
Then so what that, do I do about it?
No, when you say it, you are regulating your emotion.
Definitely.
Yoni sifika kwa nyumba hivi.
Yeah.
Nikuta homework haijafanywa. Na ile peni nilinunua, imepotea. Kama jana niliambua peni imepotea. In 1 week, fountain pen mbili zimeenda.
That's shilingi mbili.
So lazima automatically nitatoa hasira na yeye.
Yes.
But the child is so innocent. Lakini what is 100, 150 or 200 to damage my daughter because of the stress nilitoa job?
Shida hii kwa mtoto.
Shida hii kwa mtoto.
Wewe ulikuwa na mambo yako.
You are human.
Yes.
You feel it.
Imagine
mimi tu umekuta tu sukari mzima wamemwaga tu hapo imemwagika.
Yeah.
And they will go, it is normal. But know whom to tell.
Okay.
learn to have method of getting your pain out.
Okay.
If your pain out is listening to music and dance,
do it.
Dance now. Wow.
Okay.
Yeah. Weka reggae, weka whatever you want to hear. If yours is to go and sleep for 20 minutes,
yes.
Go and sleep for 20 minutes. Just create,
yes.
Regulate your emotions.
Okay.
Treat your children with respect.
Lakini I thought the watoto ndo wanafaa
kurespect wazazi. No.
It's supposed to be
your children
a two way.
Your children are little human. Hebu ni uangalie picha yako kwa class 8. You are a little tabby.
Very innocent and naive.
But you are a little human.
Yes,
you
I was.
Only because now you are a big human. The difference between me and my girl, she's a little Catherine.
Yes.
I'm a big Catherine. Simple. As simple as that.
Okay.
Respect them.
So this is the small version of me.
Yeah.
And this is the big version of me.
Of you.
Kwa hivyo ni mrespect pia.
Respect.
Okay.
Na wanda's watoto. Please, kama hukuenda shule,
naam.
Shida ni either wewe, mama yako, ama Mungu. Ndio walikunyima school fees. So, please, make sure you study your children character. Usimfanya mtoto mwenye kaka kama mimi anyamaze.
Okay.
You are killing that child.
So what do you do?
Usimfanya kenye hakataki kuongea akaongee.
Okay.
Because as we are damaging our kids. Ukiona mtoto ni muongeaji,
unamuelewa.
Listen to those stories.
Okay.
As incoherent as they are.
Yes.
Go to them.
Mami
najua tukaenda, mami tukafanya.
Skiza.
Get into it. Huyu mwenye haongeagi na yeye. Utakula, umeshiba, unataka nini? Get to know the method ya kumuongeresha na yeye.
Okay.
Wena we uongeagi, watu wengine.
Not forcing them to be like, ati akwe kama we mtokatiu.
Wena uongeagi, diyo mana ata upatagi vitu wengine wakipata. Ataongeaji.
Na yeye si muongea, si mtu
yes, kuongea. That's what I'm talking about, respect. Because you are causing the child mwenye muongeaji anyamaze. So, utampatia atakuwa na depression mapema.
Nielewe mtoto wangu,
yes.
Ni muheshimu,
muheshimu.
Na I take them as they are.
Yes.
Okay.
Build a strong connection with your child. Parent. Kuna wakati niliuliza watu hapa. Mtoto msichana mdogo anatakiwa kuwa na hugi bag. How many hugs in a day?
Hugs. Sijai kuuliza. Ah, hugs. Ningekumbuka juu niko na usichana.
A child, a small child is supposed to have 16 hugs in a day.
Oh, okay.
As many as you can. Kuna watoto, they can never hug. They don't know what is a hug.
Okay.
They don't know.
Uh-huh.
How do you create strong connection with your child?
Mtoto
ametoka na upo amelia, mami. Kitu ya kwanza kumwambia, nyamaza.
Wewe si mwanamke, unalia hapa kama mwanamke.
You don't know ni nini.
Okay.
Na mtoto akidungwa na sindano, never trivialize pain ya mtoto. Because kwake ni pain. Amenyanganywa kasuiti kadogo kenye kalikuwa kamwisho kakuisha.
That's painful.
It's painful.
To them.
It is a loss.
Yes.
It is a loss and a grief matter. And a loss. Kadogi alikuwa nakapenda kamekufa. It is a loss and a grief matter.
And a grief. Yes.
Yes.
Mtoto
amekuja mami bagi yangu iliraruriwa na kama u. Join the grieving of the bag kufanya nini?
Kuranuriku.
Yes, you connect with your child.
Yes.
When someone dies within your neighborhood, usi assume they don't know.
Wanajua.
Wanajua. Connect, explain. Talk about, alikuwa mgonjwa, alafu akapeleka hospitali Kenyatta, alafu madaktari wakafanya kazi sana. Alafu akakufa, mami kukufa ni nini? Unajua ni wakati mtu analala, na haongei tena, alafu anaenda, anawekwa kwa saduku, anawekwa kwa mchanga. Atatoka.
Wanasema anaenda huko kwa Mungu. I don't know who told them. They told
to
me, alienda kwa Mungu.
Whatever level they understand.
Yes.
Whatever level they understand, connect with that child.
Okay.
Connect. Usimu assume and set age appropriate boundaries. Hapo ndio kimeumania. Mzazi hajui cha kumwambia mtoto na cha kuongea mbele ya mtoto. Tabe tumekaa mimi na wewe tunamsengenya somebody na mtoto amekaa hapo. Ana assimilate tu.
Okay.
Na sasa tunamsengenya sister yetu yule mkubwa mwenye anakaaga kishagi mwenye hakusoma, alipata mtoto akiwa class 8. So the next time mtoto wako anaanza ku disrespect mama yake mkubwa, because after all she is my sister who is elderly.
Yes.
Ni wewe haukuweka boundaries.
Ama hata hapo msichana wa kazi.
Ama msichana wa kazi.
Ama mama wanabaki na
yeye. You should not just assume you go to the bathroom with a towel.
Yeah.
Kuna age imepita, achana na hiyo maneno. If you don't have a private bathroom.
Yes.
Kuna wakati they should never see you undress. Yeah.
Yes.
They should never. Lakini tumeasima asi mtoto msichana tu.
Yu ni mdogo.
Yu ni mdogo
tu. Tena ni msichana na mimi ni mama.
Yeah. Na diyo mana these boundaries inaleta shida. Especially wasomi na wenye tumesoma sana na tukombele. Baba na mtoto, teenager, wata kwa sime mpuru. Pwangala.
Family bonding.
Family bonding. With a girl who is 16 na baba yake.
16 already ashabalehe.
Na saa hizo hujui whether she is in a ovulation. You are not aware.
Okay.
So her body imeanza kuchangamuka.
Damu ime iko moto.
I have a child. Mami squeeze nasikia tu niko na raha. I knew. I know where you are. And you could see the kind of excitement.
Yes.
Then wambia saa hizo jia wanaruka na baba yake kwa maji. Boundaries.
Age appropriate.
Kusoma kuingi diyo manu nasikia even mambo ya incest inafanya nini?
Inafanyika hapo tu, yes.
Inaanza. Then, date, invest date one-on-one time with your child. One-on-one. Mufundishe finances. Mufundishe spirituality.
Yes.
Mwambie the education importance. Mufundishe social skill. Mufundishe dressing. Why should you when should you put ragged and where should you not put the, because kama razima avai. Razima avai ragged ya kenda kwa guka.
Church.
Lakini labda kuwa na wenzake because it is within. You know you end up, because hawezi kuwa tena too strict.
Yes.
Because kuna kitu tamkataza atakuja kuifanya badai.
Aha.
Nilitika trouser ingine yiko na makaba kamba kila mahali. I don't know inaituaji. I don't know the name.
Yes.
Of course I have to buy. Because sasa that is wengine watu wakienda church. Wako hivo. She want to feel there. Wako kwenye age ya hoodie. Enda kikomba nunua hoodie. Usimvalisha sweta ingine hapa ya cream kama wewe. So what I'm trying to say is daily one-on-one so that you instruct her ama him on kijana mzee kana kijana hako anza kumuambia one-on-one.
Yes.
Kuna vitu naeza kumuambia mpereke for a walk.
Aha.
Enda uongee kuzi what is manhood. Manhood si kwenye sabati ya enda kusabu imefika wakati wa kutahiri. Umpereke kishagi watahiri wote. Anaenda kuambua vitu vingine na mtu mwingine. Na wewe baba yake ujai mwambia.
Vitu unge mwambia.
Hata chukua serious.
Of course.
Ah yes, ni wazee wakanisa wametuambia. Babangu ajai niambia. But if it comes from a father. Kuna vile utamwambia aseme haya. Daddy can tell me that. Then yenye tangia mwisho naona ni saa saba. Be a source of behavior reformation. You. You.
Wewe.
Otherwise, uweze kuitanana majina yote. Because baba yako na kuka yako alikuwa anaitanana, you expect different. Because you are the first black body ya mtoto.
Yes.
You are the first black body ya mtoto. Na kama ulifika form 4, ukajua kusoma Kiingereza.
Yes.
Why don't you study?
Aha.
Kwani simu yako ni ya TikTok peke yake?
Ni ya TikTok na
just
Facebook.
Google
ujifunze,
something.
Update yourself.
Update
actually.
Yourself. Bad character of a bad father. Sitajileta parara.
Yes. What you can see? I do
what
to change my behavior?
You change my behavior. Usome.
Now.
Usikuwe tu wewe ndio mushenene. Everything. Sijui bypass kumefanyika nini, Nairobi imefanya nini,
nani amesema.
It is okay to be informed.
Yes.
But where will they take you when your child is getting lost? Na nimekuambia wewe ni kale katoto Kenya haka kulelewa vizuri.
Yes.
Kyo samu kuna hii tabia.
Okay.
Ako katoto kalikuwa 10 years. Kyo saizi ako 32. So ujue after another 20 years, mtoto huyo wa miaka 10 atakuwa
okay.
The same.
Okay.
And as a parent, let your ears be yes and let your no be no.
No. Hakuna compromise.
Na usubabia mtu kibeti. Mimi nitakuwa. And you know you cannot kill.
Okay.
and you cannot kid.
Where?
Don't tell your child kid who is fanya.
Yeah.
No.
Ati unamtishia.
Ati unamtishia.
Abadilike.
Abadilike wapi.
Uh-huh.
You're wasting your energy. Okay. Anajua uwezi.
Wah, okay. Thank you so much, Catherine. Nashukuru sana kwa muda wako. Msikilizaji, natumai kwamba umeweza kujifunza. Na ayo time imekwenda jamani, ingependa tuendelee lakini time imekatani.
Msikilizaji, kutokana na mazungumzo kati ya Njambi na Binjuki, ni wazi kwamba malezi uchangia katika tabia na mienendo ya baadaye kwa mtu maishani. Hivyo basi ni jukumu la kila mzazi au mlezi kutoa ulezi bora na sio bora ulezi. Ama kweli mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Edmond Rise Australia. Mimi ni Moruri Denson, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.